Tangpakishe ngihambe awungitshela ungithumela kubani lo muzo kwabani na bengithi mina nawe amathe nolimi ngeke manini bafwethu
Yeah.